Genie X Double Six.
Je, wasage vimacho na zake lips kumpata surprise. Yani kuli Mungu umenibariki, mimi umenibariki, na kabla ya Egypt ukatufanya marafiki. Baka sasa penzi liko lit moto kiukweli. Yani kama nimeokota dodo chini ya mpera, nimeokota dodo na siambiliki hata kidogo. Mwezenu mimi nimeokota dodo, wapeke yangu uyu, wapeke yangu uyu,
wapeke yangu, wapeke yangu
jomani, wapeke yangu uyu, wapeke yangu uyu,
wapeke yangu, wapeke yangu.
Mabizi gani haya nayo nipa baka damu nasikia inavyo pita kwenye moyo bio kwenye mishipa. Au tuseme ndo kashanishika. Yani kama nimeokota dodo chini ya mpera, nimeokota dodo na siambiliki hata kidogo. Mwezenu mimi nimeokota dodo, wapeke yangu uyu, wapeke yangu uyu,
wapeke yangu, wapeke yangu
jomani, wapeke yangu uyu, wapeke yangu uyu,
wapeke yangu, wapeke yangu.
Dali yuko moyoni na vyomuota usingizi. Jamani Dani yupo moyoni na vyomuota usingizini. Wapeke yangu uyu, wapeke yangu uyu,
wapeke yangu,
ona nana,
wapeke yangu
jamani, wapeke yangu uyu, wapeke yangu uyu,
wapeke yangu, wapeke yangu.
Slicer.